sasa kila mtu anadai yeni hafla. Simtaani tunalia sima safara. Hatuna kazi, daily tuko maji. Mama aliniambia amechoka na mimi. Nitafute kazi, niache kumomba ganji. Ana bills za kupay, anafa kulipa fees. Niko daily kwenye corner, niki roll dice. Sababu kuna option itabidi nime hustle. Najiblef kabisa hadi macho zina bleed. Najitoa kwa mtana jipeleka kwa street. Time inasonga na na feel na chelewa. Nishachafua ya kutosha na saa nimechoka. Kutulia kwa mtaa kupoteza tu saa. I 24/7 sija I come down. Daily ni anasa, nightlife na madem. Tunachesiwa na police, street sina peace. Jumeja na magangsta na watu tofauti. Life ni kama movie, unacheza area gani? Kawe ni hard, slug, game ina go hard. Juni pain, kustruggle, kuhustle na stress. Imekuwa ya karata, chali yangu kuwa rada. Holy on red army, the strong na survive. Jukin smart ni life, mine treat ka biatch. Loyal to the game, in hustling I trust. Itabidi ni me hustle, ni go hard. Roll dice, flip bricks, go harder. Nikiwa streets, itabidi ni me gamble. 247, ini lifestyle ya hustler. Itabidi ni me hustle, ni go hard. Roll dice, flip bricks, go harder. Nikiwa streets, itabidi ni me gamble. 247, ini lifestyle ya hustler. Time unalala, niko macho, niko ground, mina hustle. Wanafunzi kwa streets, nishapata degree. Daily niko retreat, hakuna kusarenda. Njakata za kuhustle, zoya his system. Old school, new school, hii haina rules. Ni hard knock life, atuja ai ishi soft. Ndo mana mini red, na siku penda kwangu. Ni hali ya maisha, utalan kuzoea. You hustle hachoki, akichoka amepata. Nataka good life, hustle iwe success. Bila police na watiaji, nishi bila stress. One step at a time, utaona progress. Niite gambler, number one, hustler. Niki count zizi cheddar, na count pia blessings. Addicted to the hustle, nime stick ta glue. Hakuna kustop, daily tuna go harder. Roundi hii, mind yangu kwenye grind. Kila siku red army tuna shine. Itabidi ni me hustle, ni go hard. Roll dice, flip bricks, go harder. Nikiwa streets, itabidi ni me gamble. 247, ini lifestyle ya hustler. Itabidi ni me hustle, ni go hard. Roll dice, flip bricks, go harder. Nikiwa streets, itabidi ni me gamble. 247, ini lifestyle ya hustler.